Tujiromba sabila rasa ra roma ndranya rasa nyoro karasa ni kukarura na marora wezi roll bila shada kani kimbicha tuna kisunda tukwa rasa kama daru wezi ndara bila shada why lie kanti nyuria siwezi nyuria na mafala why lie mina tambua kasa blanca from kibao kwanza nyuria na hizo shada why lie interbeard is mea nishika zmea nishika why lie kana kibela kata mazi cheza chini na oma ndranya mi ubinya machale machale wezi mdinya kuna dema na denti smoke na choke mindo don dada Fanya nikuonyeshe, mindo gagula agugu Fanya nikuonyeshe, mindo gagula agugu Fanya nikuonyeshe, mindo gagula agugu Fanya nikuonyeshe, mindo gagula agugu
Najua tu kuzangwai, kazi ya kusecure maweng na mamali Niko biashara ya kusleng na kusanif Peng fulani alitreskani na ari Bad boy mtriki Isi ndenge ni mashini Na niki vibe na msupa hanipimi Rodi na freeze, adi na freeze Majirani mrenga ndani ni krimi tuna slide to diani I hope you know that uyo jama si stepper Uyo mtu wenu ni muoga Tumegi ukawachai tunawaroga Na sipo rojo kusema kweli biashara imenoga Niko on road sikutuwai na sijaoga
Fanya nikuonyeshe Mindo gagula agugu Fanya nikuonyeshe Mindo gagula agugu Fanya nikuonyeshe Mindo gagula agugu Fanya nikuonyeshe Mindo gagula agugu
Kandaru wezi ndara bila shada why lie Kandu nyuria siwezi nyuria na mafala why lie Mina tambua kasa blanca Funky bao kwanza nyuria na hizo shada why lie Itabidi zmea nishika why lie Sana kibela kata mazi cheza chini na oma ndranya Mi ubinya machale wezi ndinya Kuna dema na denki smoke na choke Mindo blonde dada